DJ Tony on your best mix of music.
98.4 Capital FM.
DJ Tony.
DJ Tony on your best mix of music, Capital FM.
Yeah. yo na ritwale aku we to you ta ta go ne kyo to ti o te go ore ona kanare we ta ne yo na ritwale aku we to you ta ta go ne kyo to ti o te go ore ona kanare
Oh, so that's a tongue, oh, in the middle of your room. ciado Wele nina wagutoria Ni ole aumaga na yeimie Diga kweterera opinioni Arataka na doa Otora gyo ne kweo miae Oa mwena da siangai Eno de te kwenda modo Wagutua korona yeña Otora gyo ne kweo miae Ona ni te kwea iña Eno de te kwenda modo Wagutua korona yeña Orwa jesu de omirie Amenya korea siareto Ne Maria na Yusufu na Maria sharia kawaida Era doe ne dungata Maga de korogo deka Makera naga kagide Tika he gali akafudi wabao Totora gyo ne kweo miae Oa mwena da siangai Eno de te kwenda modo Wago kwa korona yenya Totora gyo ne kweo miae Ona nike kwea inya Eno de te kwenda modo Wago kwa korona yenya Iraga, nakaya moirio guo, nake mutu amo onokia, wasia nasisira eli. Eturu nari mudomu, yesu ake muetoro guo, eure kodine sione, isine ya basia ngai. Totora gyo ne kweo miae, noa muena basia ngai, eno de te kwenda mudu.
DJ Tony Oyo ne mothenya mweru Mothenya munene Otire mondo wanawona Otiga wengai Nekyo daunena Mako ine makungai Ore vitano imagara Ihoya odadhimire Dara era mothenyo ayo Jugene moradhime Mihangwa ya kwa yove Norene kashira Yumagara na kishoka Nipe moradhime Odadhari vya mothenyo ayo Doigane moradhime Diwe tekera kweroga Na shugo shaka nwaga kwa Todorore mbenderore Inya wa moyo nageku Wera vira maundo mega Jugende mora vime Yumagara nange shoka Jugende mora vime
Dara vira moga nyoyo Jugende mora vime Mihangwa ya kwa yove No ere gashira Yumagara nage shoka Nipe mora vime Daveri vya mwadha nyoyo Doigane mora vime
Makinyama magoro makwa Odongorie kurea kure Iravimo siakwa Na mome shiria makwa Vava omere kerie Na kurea kure idavimo siakwa Didende mora vime
Kala kera mwe nyoyo Jugene mora vime Mihangwa ya kwa yove
Thank you.
ithe ti ũhoro wa gĩkeno kĩnene mũndũ ahoretwo macegera akerwo wĩthiĩre na thayũ thirĩ waku nĩ mũrĩhe mũndũ watuĩrĩirwo kũnyogwo nĩ ũndũ wathire kũingĩha akambata na rũgũrũ na gaikũrũ gaitherero irathĩro na ithũĩro hatarĩ mũndũ ngĩmũria kĩũria
DJ Tony.
Ithe tiwe mwathani watũmire ngoro yakwege mwĩhoko werutire nĩguo ũkwĩre gĩtũrĩre na thayũ harĩa handĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe ithe tiwe Ngai ithe tiwe Jesu ithe tiwe Roho ithe tinywa tatũ mwarutire wĩra ũyũ na mĩnyoro ndĩkoma o mwaka kandirikania mũcara wa mehia nĩ gĩkuũ na niĩ ngakĩnyitwo nĩ kĩeha na kĩgirĩko kĩnene ngakĩoya kagotu gakwa ngatwarĩra mũthĩnjĩri ndute igongona rĩa njino ũire tuĩke oroio nyamarĩria makwa Tiwe mwathani watũmire ngoro yakwege mwĩhoko werutire nĩguo ũkwĩre gĩtũrĩre na thayũ harĩa handĩkĩtwo ndĩthire ũkĩandĩka nĩ mũrĩhe Tiwe Ngai ithe tiwe Jesu ithe tiwe Roho ithe tinywa tatũ mwarutire wĩra
on your best mix of music, 98.4 Capital FM. DJ Tony on your best mix of music 98.4 Capital FM
Nitana kuoko dogambia wega nekuonyo nebere maoto madhe ne magodhira nowe
Niwega mwathani,
niwega mwathani,
weri mundo aiguaga kinyete mosho aga kwa goro akaigua tagete heregero neko nyarireka ona gothendeka no gukena ni uria ugiginyanaga eyo mereirie nada kwe goro ona kana tigithirie tondu ucio niwe mugiginyani na giginyani ni megwatagira kia hinya kae ugeretie maigano karemwo
gukira ugerie ringi
uhoete kwa ihinda na tuonete macokio ndugatigithirie
thi na mbere na kuhoya
urotete iroto cigana igatharara ndugaikare o hau
no urote ringi
ndugatigithirie ndugakue ngoro
DJ Tony on your best mix of music 98.4 Capital FM
Tiwa
heartfelt, inspired music mix with DJ Tony on your best mix of music, Capital FM.
mozo de herería, oh, que muy guerada. Vea que la demo, hagué tu escaña en avaroreré. Pero ahí será herir.
Kinya waku na wogaga Koro wedwe inainiri ya farao Tungeto ire tutwe tongobo
Niwe gani tundu wigai Maitho maku ne manyo nagai Niju ya tindi moku inimega Mataraga hebe ya oru Niwe gani tundu wigai Maitho maku ne manyo nagai Niju ya tindi moku inimega
Kakuga ni wega Tondo tumanetie kuraihu Wendo witu tunabia Wabirire keiga kiaya Audumo lemi meke gaga Mega kwa duwalia meo kete gai Akuoneke muti no ulie gai Mavaka edura hade nyiki Nusona mudu wawa keuro Akiuraga na tini ngwerilie Mamenye kakiulira midiani Yekuwa keiga kia hee Mwere ye Mwana niko kakuwa niwega Mwana kuma nitikura ihu Waido vitu tunabia Wabirile keiga kia Mwana niko kakuwa niwega Mwana kuma nitikura ihu Waido vitu tunabia Wabirile keiga kia Yakubwa kiria idosyo de jaboku Akiria tumia kena idosyo de Iwe nikimura ikake mokora Akigia notu kumbogima Okiria inyake muze jialitwa Keiga ya kekia hirire au Kuma hindi onge toisira hiri Kuma hindi kakua niwega Kuma kuma nitikura ihu Wendo wiku tunabia Mabirire keiga kia ya Mwana nitu kakuga niwega Kwa kuma nitikura ihu Wendo wiku tunabia Mabirire keiga kia ya Aida ya tuwadu tuwa jendoro Akiona keiga kia biyako ya Akuhiria muga boki umao Utaira tuwane avenu Atua kweda nira unagai Magari omoka ni amenyaga Wendo vitu tunabia Mabirire keiga kia Mwana nitu kakuga niwega Wendo tumanetie kuraihu Wendo vitu tunabia Mabirire keiga kia Mwana nitu kakuga niwega Wendo tumanetie kuraihu Wendo vitu tunabia
Ake hutia na kimera merire Ake marebize mage tarabia Madogora naga maido ine make Matia ingu wagadoni Kimera mena harokona Nyamu matira shara niana moyo Matengera netie gwetu aretua Itoga, itoga, itoga Shiuno, shigoi si Kage bere yake Menyite iria uhotani Adoria abara
Maneno shugoisi
Shiugo, shugoisi Nesio siare hira maulo mepata Aki marenia venio gaga Okiria mateidore
Shiugo,
shugoisi Nesio siare hira maulo mepata Aki marenia venio gaga Okira matei dore
Shuga
The Heartfelt Inspired Music Mix with DJ Tony on your best mix of music, Capital FM
Shuga is just shiny Nemoro akai Nemaneshio
Umawa siuga isine ate Mbodo atu ituare are dago ikanasio Todomo akina muyo Itika na nyitana Nigo kage anasira etia voi rege to etia puti kage amada o ma kwe are
ya ogere
siwa siwa isi nese sere hira maoru
shara hira maoru
aki mare ya vanyo gaga okira mate dore
aki mare ya leo gaga
siwa siwa isi nese sere hira maoru mepata aki mare ya vanyo gaga
DJ Tony. Inspired music mix with DJ Tony on your best mix of music, Capital FM.